You must think first, before you move.
It's very, yeah, to the yard. Oh, it's skin on the yard. TJ, bring it up now, 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 now. Wanataka mziki mzuri. Shabiki wanataka mziki mzuri. Wanataka mziki mzuri.
That's right.
Wanataka good music. Wanataka mziki mzuri.
Mziki mzuri.
Shabiki wanataka mziki mzuri.
Yeah.
Wanataka mziki mzuri.
That's right.
Wanataka good music. Yeah. Shabiki wanataka mziki mzuri.
Mziki mzuri.
Wanapenda chicks wenye big booty.
Booty booty.
Mistari mikali alafu mzuri like me. Fresh short day was what you see was key. Nipa fairies by rules, high heels down real.
Baby.
Very very, that's my name so big.
Big
D. Nipo ni metal wanataka reaper breeze.
Ha ha.
No no, mena got my own shit.
Shit that.
Wanataka mziki mzuri. Shabiki wanataka mziki mzuri. Wanataka mziki mzuri.
That's right.
Wanataka good music. Wanataka mziki mzuri.
Mziki mzuri.
Shabiki wanataka mziki mzuri.
Yeah.
Wanataka mziki mzuri.
That's right.
Wanataka good music. Yeah.
Hood banger, street banger, club banger. See man a champ cheddar. Man them love with vibes when we flow, we know we got to give them vibes, keep it going on, yeah.
Mziki mzuri sana kama mother Fanta. Ladha tamu sana kama unapata Fanta. Vibes nyingi sana woni washa data. I say na chana sana mpaka washa data. Yo, ha. 1-2-1-2 rap, ruga, bantu, watu na via tu. Hii kwa jiri ya watu, moja mbili tatu. Huu mziki tatu, raku.
Wanataka mziki mzuri. Shabiki wanataka mziki mzuri. Wanataka mziki mzuri.
That's right.
Wanataka good music. Wanataka mziki mzuri.
Mziki mzuri.
Shabiki wanataka mziki mzuri.
Yeah.
Wanataka mziki mzuri.
That's right.
Wanataka good music. Yeah.